Unanifikiriaga dada we, penzi lako bado mimi nalikumbukaga dada we, mana moyo wangu umezama kwako, umezama kwako we, mana moyo wangu umebaki kwako we, umebaki kwako we, nataka nijue,
nataka nijue kama uliwaza kwa last dream, mana upendo wako likata ka ice cream, majonjo kitandani is not night dream. Nightmare, it come that dream. If you wish to leave a missed call, not to cook like the missed girl. I can book a last time to Nabunjo Chumba. Taka leo when you open the Menzina Yumba. Natamani to a water like Juni na Wazanini. Nice kauna silas, Juni na Lengo Gang. Mana nikikona na Shundo Kusema. Na Shindo Kuhema. Na Pumzi na Kata Tena Ma. Wendo kipenda low. Na kula nyama mbichi. Usijifanya hivyo. We kwangu komando, nipo mboe kama teke sije toka lo.
Ataka njue kama unanifikiriaga, dada we. Apenzi lako bado mine likumbukaga, dada we. Mana moyo wangu umezama kwako, umezama kwako we. Mana moyo wangu umebaki kwako we, umebaki kwako we. Nataka nijue.
Shike japo mkono kipenzi nifute kwako. Weke ndani moyo milele ni baki wako. Nipo cheti na ukacheti visasi mama vijengi. Kandisi mtoto juzi na gafla wakawa wengi. Lekuwa bala, kitani kakosa mani. Lalau haswa, wakona timu maskani. Kupanga kukupa kweli, yapo li nifunja moyo. Niwaza kusubiri ingawa haukuwa loyo.
Kili yangu juu yangu, na waza nini na tamani nijumbe. Njia zipi mwazangu, kabla shinda raha mimi nisitambue. Baby ni kute kwako, sitake kula makapi mika. Baby ni kute kwako, sitake kula makapi mika. Nataka njue kama unanifikiriaga, dada we. Apenzi lako bado mina likumbukaga, dada we. Mana moyo wangu umezama kwako, umezama kwako we. Mana moyo wangu umebaki kwako. Back in my way, I'm not gonna do it.